amazina dakabe mugayikira wa to byo kumenyeka mukama yaba wa eke na muziba kiraba tika fc muriro na yebocha bali bocha tika fc muriro na yebocha bali bocha
yeye
Africans talk it, dance up